In the mix, Neo Masana. You better get familiar.
Master DJ VJ Sniper 244. Kaboom!
Locally accepted, internationally approved.
Nafasi ya dhati usinitoe machozi, usinifanye nilie. bado penzi lako kaya madonda halipone. Nika kusai taki yangu ika baki bara. Nika jua baby girl, yes you're the bara. From far ulikuwa juu kama star. From close ulikuwa hood kama sari. Zetu ayo siki meet ulikuwa shy. Lashi kila time gently poki smile. Kila lipo go nilikuwa by your side. Bado na ugua penzi lako daktari.
Hadi nini penzi lako jalindo ya ma.
International approved.
Look from the break, from it to a sofa. Promise we'll make ninja cool of what we chose. Be the Yamanook, be the Koopy Yamago. Come on, we'll believe young people in the game. Come on, we'll do what is more you wanna hate. Unga say my yes, not to need for I please. Why have you lean it, it's a leaf like this. Pull your cup, it's our perfect kitchen body. Look in it, I hope up a couple day and you got. See you, my tomorrow, Bali, cool of what you got. One more sweet bats, your mara, unga fly.
Oh,
cause I'm famous. I ring ring with you know. Black materiality, I'm full of quality. Tell me I'm crazy, you let me up pleasantly. Being a bad man can't beat you up thoroughly. Come to me, my baby, then I give you love reality. You're wicked, you turn me on me mind, I'm afraid that make me twisted. You're one and the only one that don't make me bossy. You turn me on me mind, I'm afraid that make me twisted. Hey, yo,
I'm not. mamake natoka bobo lulu mpaka kilifoni na kusaka wewe wewe mamake natoka bobo lulu mpaka kilifoni na kusaka wewe wewe mamake natoka bobo lulu mpaka kilifoni na kusaka wewe wewe mamake sababu nakumisi sana mamake hauoni huruma babake naangaika kila kona na kusaka wewe nakumisi sana
Ukanambia utokuwa na pupa utakuwa na subra hautoni tupa tutapatana kaa kisoda na chupa kumbe ahadi zote mshu takuja nivuka jaribu kukumbusha hawezi kumbuka yani mishu meamua niishi la we misuridiki nipova tuwa marafiki daktari wangu wa mapenzi ni vipi unasema haunipendi ningejua wazi haunipendi basi hatunge spendi
daktari wangu wa mapenzi ni vipi sasa sema unipendi ningejua wazi unipendi.
chapa ni chapa mimi. Na fimbo ya mbani amini chapa ni chapa mimi. Na fimbo ya mbani
nipatabasamu mwake mwanya macho maregevu yalichanganya. Nipatabasamu mwake mwanya macho maregevu yalichanganya. Nipenda yeye siku nyingi pamoja na vikwazo toka kwa dini. Nijua tangu mwanzo alinipenda moyo wangu mimi kamkabidhi. Nikuwa ntango wali nikagenda nafsi yangu mimi atoisaliti. Nikuwa ntango wali nikagenda nafsi yangu mimi atoisaliti.
Weza mimi ya nanikuta mimi oh, weza mimi yani binti nilo mpenda mimi oh, nipinende ya rusini ameni chapa ni chapa mimi. Fimbo ya mbani ameni chapa ni chapa mimi.
Alionyesha mapenzi toka moyoni, kajua kiwakika yuko na mimi. Alionyesha mapenzi toka moyoni, kadai kiwakika yuko na mimi. Natokea kijana mtawavi, natangaza ndoa wawe wawingi. Minta kubali kwa ufyadini, kafungua moyo wake kamkabidhi. Minta kubali kwa ufyadini, kafungua moyo wake kamkabidhi. Oh, oh, oh. Bas leo kama ndoto suza mimi, kuna kadi ya mwaliko ni warusini. Leo kama ndoto suza mimi, kuna kadi ya mwaliko ni warusini.
Weza mimi ya nanikuta mimi oh, weza mimi yani binti nilo mpenda mimi oh, nende ya rusini ameni chapa ni chapa mimi. Na fimbo ya mbani ameni chapa ni chapa mimi.
Fedha siki ya mtumia kigezo gani ukweli bado na mimi wewe unipenda mimi. Chaguo la nafsi uzima na mauti bado kitenda ulisi amini umenisaliti. Naumia moyoni sina kwa fimbo mbali kweli nataka jua penzi langu mweleka wapi. M-I-D-M-A-N Kodak Shizo.
Oh,
Yeah. kujutia. Samantha, unaipa nafsi matana.
Samantha, unaipa nafsi matana.
Na imani majunge nipatia. Bina popatia. Wona zidi nifaudia. Unge chua ki unachosikia. Na imani majunge nipatia. Kama magoti nisha kupigia. Nimbo nzuri na kuimbia. Unachotaka nitakupatia. Nishike nisije aga dunia. Mama goti nisha kupigia. Nimbo nzuri na kuimbia. Unachotaka nitakupatia nishike.
Samantha, unaipa nafsi matana.
Samantha, unaipa nafsi matana.
Tutawana, chama mola kipenda. Vumilia, njama wazo na kuponda. Bye. wacha kunitendesha. Choice to make, na misi wezi break. Isije mwisho, nikaja regret. Kwa decision, ambayo nita make. Na claim, na complain, kinyona na my best. Wegine kate zako, wegine lopi zako. Kipi sasa, sema sasa. Kipi chakuliza my girl. Hala.
Kila wakati, baby unania. Kila wakati, mchoto unania. Kila unapulia, mchukotu na mchoma. Kila unapulia, mchukotu na mchoma. Kitu gani mchukotu ya jakupa. Kuwa na subra usishibwe na buba. Ukafata wale, wale wenye pesa. Kuwa makini usidio kateleza.
Mengine karaha unachezwa shere ujajua. Wanakutumia ujatambua.
Wanakufunika macho yako. Wanataka tuye ya mwili wako.
Mina kuita mchumba unakata. Uwe kumbuka mbali tumetoka.
Mina kuita mchumba unakata.
Unasema uko msini unachumba. Majirani wote na shanga. Niki kuita
kuyo na chumba.
Wanafusa za wanahusta mama hujajua.
Mbona
sasa wameshiba.
Hawa
na wane wane. Wanakufula na fusaza. Wanahusta mama hujajua.
Mbona
sasa wameshiba.
Hawa
na wane wane.
Watakugonga kamchuma huko kirudi nyuma. Mwengine anakusukuma. Watakugonga kamchuma huko kirudi nyuma. Mwengine anakusukuma.
Wapi utapata pa kupendwa. Mzushi ukafanya ukantenda. Na mola yote ndua na panga. Kubali liko usinipenge chenga. Kumbuka na wafanya sivyo nyelewe. Walikuta pia na kiwewe. Na tukala ya mini cha kwangu nieke. Ukinisaliti mina wewe. Walikudanga nyokichu na nangulwa kuchuma leo. Merudi nyuma. Merudi nyuma. Merudi nyuma.
Wanakukula na fusaza. Wanakuta mama ujekwa.
Wanakuta
wameshituba.
Amina, punguza mabebe. Wana JBG sasa wampiga cheke. Fumilia mama.
kabeji nasikia raha sana nikuone wote amina usisikize watu watu wanachonga chonga kila siku mimi najua mmetoka mbali mkapendana mkapeana sari toka piwa shule mpaka leo ukimwacha utaleta mseo amina mtoto wa kileo isomba bado nakubembeleza
Nasema mani, njoo tuli nyumbani. Kwa nini moyo wangu unotesa? Kwa nini moyo wangu unomiza? Kwa nini moyo wangu unotesa? Moyo wangu unomiza.
Locally accepted, moyo internationally approved.
Unachotaka mimi nikupatie, siniacho nikimbie. Thamani ya moyo ni wewe. Na moyo utulie, kilo nachotaka mimi nikupatie, siniacho nikimbie. Mani ya moyo ni wewe. Wajua, sina usemi kwa kwenye majua. Unanipa hatata, kima umbile hatata. Ndo kusulu hile, sinda kwa cha. Senzi ni mlagize, nda kufata. Unanipa tafshani, moyoni mina shindwa kumirira. Kona sena gerezani, na kifungo utaki kunirichira. Umeni kwachu, kwachu mikwachua. Sina usemi kwa kwelo najua. Kusunu hile sito kwa cha. Senzi ni mplagize nda kufata.
Sina ndoto za marenji, ndoto yangu kubwa, uwe wangu mpenzo. Na nifanya mina dato, meniweka roho juu. Wendo kituna peke kama umenipa juju. Asali wa moyo, uko kamili gado. Kama raisi, penzi lako moto moto. Sitamani kunywa pombe, so usinipe mawazo. Miss Independent, wala hupendi dezo. Usiseme kwa heri, kama sana ipeni. Na moyo wa subira, iko siku itapezi. Takufanya ulie, siwe binti machozi. Nitakupa real love, kawa huna kamonzi. Una umbo size 8, kama Nzula Mako. Mtoto roo safi kama Farida Ali. Joni Pinto Sijerita. Uwe wangu mwende kama Lady F. Unanipa kiwewe.
Yeah.
Internationally approved.
Kwelewa kipi kilicho tokea ulisha sema goodbye. Zuni juo lipo haya mamisha niaga duniani. Wasi wasi uli nitanda nkichi hisi kanimewa. Dunia kugeuka chungu, mapenzi kugeuka sumu.
Chimba. Mshini dalibishe, njo kwangu nifurahishe. Najua ni wengi nimewaona. Lakini kati ya wote, my baby, walinifunza. Nilitaka kuwa na we, nilipokuwa na nilipata kiwe. Sasa imefika nasema na we, nikubadilishe. Sina ubaya na we, my baby. Toriza kumia roho, sizitaki tena.
Mwanangu mepata mke mwema, amejazia jazia, wala Mungu akumnyima. nikashindwa baba nanitania atukacheka cheka lakini sikuchukulia ndauka songa akizalika tanda ikabidi tumuage nitakufa uhondo kwa vasi ya tatu
Napenda unavyonishika na mikwako nimefika.
Twitch, shout it internationally approved.
Mami. chote nitatekeleza. sura pia kitu kimoja we haujapewa umekosa uvumilivu sio siri umejaliwa sio umbo paka sura pia kitu kimoja we haujapewa umekosa uvumilivu sababu ya kunitesa mimi ukaniweka kando na ninyanyasa sia zangu kwa nini uzuri wako imekuwa sababu ya kunitesa mimi ukaniweka kando na ninyanyasa sia zangu kwa nini step by step ungefika mbali kama ungekuwa na imani na mimi najituma mimi mchana kutwa yote kwa ajili yako bado we haujashtuka unafanya tu ya kwako step by step tungefika mbali kama ungekuwa na imani na mimi najituma mimi mchana kutwa yote kwa ajili yako bado we haujashtuka unafanya tu ya kwako so siri umejaliwa so umbo paka sura pia kitu kimoja we haujapewa umekosa uvumilivu
choka juu kwa juu chini kwa chini salamu zako nazo nipa juu kwa juu chini kwa chini baby hai yako nayo nipa basi njoo nchezeshe njoo nzungushe ya zamani unikumbushe njoo nchezeshe we njoo nzungushe mi na mi moyo uridhike ah mapenzi ya pesa baby unata
Master DJ Village Slayer 2.4 Kaboom!
Now hear this. Locally accepted, internationally approved.
Nimechoka juu kwa juu chini kwa chini salamu zako nazo nipa juu kwa juu chini kwa chini baby hai yako nayo nipa basi njoo nchezeshe njoo nzungushe ya zamani unikumbushe njoo nchezeshe we njoo nzungushe na mi moyo uridhike
oya
mapenzi ya pesa baby unayataka kwangu naogopa utayakosa wewe mama wino nembayama ni hoi hai ma waseme wachonge waneo nembaya wewe haya ma wino nembayama ni hoi hai ma gali fedha pesina
internationally approved.
We mama, we mama, I love you.
mjana mbwani kama unakakara nzoga hapo tapata tunza leku enzi mapenzi hapa so that sometime najuliza na shi spati jibu hivini nini we kina chokusibu sometime najuliza na shi spati jibu hivini nini we kina chokusibu kama unakakara nzoga hapo tapata tunza leku enzi mapenzi hapa so that kama unakakara nzoga hapo tapata tunza leku enzi mapenzi hapa so that
Mambo ya dunia iko siku atatulia penzi wangu vumilia oh, oh, oh. Majira ya kutaheri, leo mambo ni shwari.
Yeah. wada Mama wako ni ule ulo kwa na mi Ndo mana na kwa mi na wezi ni piyo jini
to party.